Big bumper, big dada. Napenda watutoshana na laga. Napenda you are haga. Girl uko na mahaga. Girl uko na mahaga. Girl uko na mahaga. Girl uko na mahaga. Big bumper, big dada. Napenda watutoshana na laga. Soldier, anyonyom bulls, nimeyapitia yote design ya bebe cool. Daily, hizo mishumani na bull. Niko na makaka na mini dona kudu. Maombi kukucha, ninyo shamo. Benga naikuliza nyuma ya DJ booth. House, patilisha jeuka, oji. Kila mto menuji, wasupa woto kumoni. Kosti Malindi, Maria Kani. Mombasa ndani, wanachapanti. Siku nitapiga show, kichukiwa strapped. Juu, kita kuwa sexual mostri. Big bumper, big dada. Napenda wakitoshana na laga. Napenda you are haga. Girl uko na mahaga. Girl uko na mahaga. Girl uko na mahaga. Girl uko na mahaga. Big bumper, big dada. Napenda wakitoshana na laga. Napenda you are haga. Girl uko na mahaga. Girl uko na mahaga. Pombe kokaina molingwa injugu tools. The ladini goons high in the moon. Uptown soldier anyonyom jewels. Nimeyapitia yote design ya bebe cool. Daily hizo mishumani na bull. Niko na makaka na mini dona kudu. Maombi kukucha ninyo shamo. Penga naipuliza nyuma ya DJ booth. House patilisha geuka oji. Kila mto menonji wasupa woto kohoni. Kosti Malindi, Maria Kani. Mombasa ndani wanachakpanti. Siku nitapiga show kichukiwa strapped. Juu itakuwa sexual mostri. Big bum bum. Oji, honey, Maria Kani, niye wana chakpandi.
Big bumper. Big bumper, big dada. Napenda wakitoshana na laga. You are high.